ça. C'est Profesh le père. Kabaïka. Aïe.
Kuno,
nikamwacha DJ iki mama Kuno, nikamwacha DJ basi twende babu tulia babu, kibabu kausha babu, babu babu babu, kibida bado babu, kibabu kausha babu, kibabu babu babu, kibida bado babu, kibabu kausha babu, kibabu babu babu, kibabu tulia babu, eh tulia babu, basi mida ndo penye. Tukesema ulabu, tupo na kiza kinene. Exi wangu jojolo, tupo paka tumoro. Tumoro, tumoro, beta spashi vipolo. Meona toto fumbiri, mama toto fumbiri. Ncho uona toto fumbiri, basi o toto fumbiri. Ona toto fumbiri, mama toto fumbiri. Oja mani kaka tika kiuno kamwachia DJ. Imama kaka tika kiuno kamwachia DJ. Oja mani babu babu babu. Babu kausha babu, kimida bado babu, kibabu kausha babu, kibabu babu babu, kibabu kausha babu, kibabu babu babu, kibabu kausha babu, kimida bado babu, kibabu kausha babu, kibabu babu babu, kibabu kausha babu, kimida bado babu, kibabu babu babu. Mojamani Kuno, nikamwacha DJ, kibasi Kuno. Nikamwachia DJ, kibasi Kuno, nikamwachia babu Kuno, nikamwachia DJ, kisa toto elfu mbili, ona toto elfu mbili, kisa toto elfu mbili, ona toto elfu mbili, chungu na toto elfu mbili, ona toto elfu mbili, koja mani kiriwa, wa itetemesha, wa ibasi kirima, wa itetemesha, ha, ibasi kirima, wa itetemesha, indo kisa mtoto elfu mbili. Kisa mtoto elfu mbili, kisa mtoto elfu mbili, basi mtoto elfu mbili. Oja mani babu babu babu, kibabu tulia babu, kimida bado babu, kibabu kausha babu, kibabu babu babu, kibabu tulia babu. Aya, nakubaliana sana na wewe Sancho. Masuna masuna, matairi matatu bajaji baba kausa.
Ngoma kusubscribe na namba subscribe.com.
Remove QA, Remove QA, Coach Wee!